Is Raju Malik again?
Exception.
Ebwana we kuwa uone na kuambiliwa kuna uongo. Usamini vyote vya uone, wengi waneshi vya bongo. Nilichagula kuchana, nena chike tukiachana. Muko nasema vina mana, mesizani kabina vaona. Nani kona sema kushua yangu, nani kona pinga kushua yangu. Bima ufyotole kushua yangu, nipate nikose nishua yangu. Napambana mchana usiku, nalamuka mbele ya kuku. Urudi kwangu usiku, sichoke kutafuta kila siku. Misifanyake komedi, kila siku najituma tena kwa bidi. Kila leo na iyo na kama zawadi, japo wengi wanaishi muparodi. Exception, everywhere you gonna find the exception. My ambition, don't let me option. Work so hard every day for my caption.
Ashwa, ya kutafuta misifendi kupewa. Nitapambana kichwa kukichemusha. Palipo pesa na mieni tajirusha. Sifungi macho siku mzima na kesha. Nazo sala shwana nga, yopi osali shwana yo. Kona nini shwana nga, eh, eko mima wa. Nazo sala shwana nga, yopi osali shwana yo. Kona nini shwana nga, eh, eko mima wa.
Mwacha kujaribiana, se shetani aliniiba zambi. Nilisha tenda zambi sana, Mungu Baba nombo ni rehemu. Takatifu wazidi takasa, na mchafu wazidi chafuka. Utavuna ulicho kipanda, usitoke kutafuta utajipata. Kama uko gisi uko, apana shika mtu miali, ile nishwa yako. Nazo kipate na via mtu man, ile nishwa yangu. I'm exception, na wezi nifuga, na pambana na liyangu bila vya kuiga iga. Maswala ya kuchana, mina chana tena sana, kitu azima kinajani, misari na vina. Wambio mtoto, alisha kuwa mubaya broze, iko nafanya fasi yote tunifaya. Japo nasoya kuishi maisha ya kimya kimya, na oki mpako labo na kufanya mubaya. Exception, everywhere you gonna find the exception. My ambition, don't let me option. Work so hard every day for my caption.
Nishwa, ya kutafuta misipendi kupewa.